Mangiare yes, mangiare no, mangiare yes. Come on.
Woo!
Easy man.
Bangai pepe. Walete. Bangai pepe.
Walete.
Bangai pepe.
Walete.
Bangai pepe.
Walete.
Woo!
Suche na kapeto, wanataka kutoka na mobeto. Tachi na mabantu wanawishi kutoka na sebetu.
Bangai pepe.
Liwalona liwe mtoto kudeka kwa mamaku. Liwalona liwe kula kile ukipendacho.
Ambaka isha zima kapagawa na majina. Bada kula dina
mwana kapeleka moto. Kapeleka moto.
One more time.
Peleka moto.
One more time.
Peleka moto.
One more time.
Pelekea moto.
Jerusalem.
Twanga ipepete.
Hainogi.
Oh, ipepete.
Hainogi.
Watu tukese.
Hainogi.
Oh, tukese.
Hainogi. Walete.
Twanga ipepete.
Walete.
Twanga ipepete.
Walete.
Twanga ipepete.
Walete.
Shika mabega, shika kiuno fanya unachekecha. Chekecha, 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 chekecha.
Walete kati.
Chekecha, 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 chekecha.
Walete kati.
Naona unajituma
Anita.
Unatafutwa na mama
Anita.
Naona ushawaka
Anita. Unaitwa
Shetagan.
Tatizuma
Anita.
Unatafutwa na mama
Anita.
Naona ushawaka
Anita. Unaitwa
Shita gun. Tatizo gun. Swasi gun na gun. Shika gun. Shita gun. Tatizo gun. Swasi gun na gun. Shika gun.
Twanga ipepete.
Hainogi.
Oh, ipepete.
Hainogi.
Watu tukese.
Hainogi.
Oh, tukese.
Hainogi.
Walete.
Bangai pepete.
Walete.
Bangai pepete.
Walete.
Bangai pepete.
Walete.
Naona unajituma
Anita.
Unatafutwa na mama
Anita.
Naona ushawaka
Anita.
Oh.
Unaitwa
Walete.
Bangai pepete.
Walete.
Bangai pepete.
Walete.
Bangai pepete.
Walete.
Touch, touch, touch.
Walete.
Walete.
Take five now.